abalindira mukama bulijjo tebalikoma babera bamwesiga ekiseera kyonna
akikuma era akugamba nywera
byoyita mu binyiga birumya bikabyo naye ye wali abalindira mukama bulijjo tebalikoma babera bamwesiga ekiseera kyonna
akikuma era akugamba nywera
byoyita mu binyiga birumya bikabyo naye ye wali
tujja kuwulira bino ebikanga emitima ne twennyamira nkugamba byakubaawo obiro bino ebisembayo nabbi yalagula ebiribeerawo tewali bakutunda akakubeera okugula
tewali bakutunda akakubeera okugula
Nobya kubawo nkukakasa kuma ebifumite emitima netunyolwa nnyo dala nkugamba byakutuuka ebiyigeebyo nkusaba kuma tebikufumita mmeeme abali mu kugumiikiriza ku nkomerero obuwanguzi
abali mu kugumiikiriza ku nkomerero obuwanguzi abalindira mukama bulijjo tebalikoma babera bamwesiga ekiseera kyonna
akikuma era akugamba nywera
byoyita mu binyiga birumya bikabyo naye ye wali abalindira mukama bulijjo tebalikoma babera bamwesiga ekiseera kyonna
akikuma era akugamba nywera
byoyita mu binyiga birumya bikabyo naye ye wali
Obuyambi
obuyambi bwakubawo
yasubiza jamangu
talwisa banya alimu kubakomawo
wenywerero
lugendo
obere muwanguzi
nywerero lugendo obere muwanguzi
naye
abalindira mukama bulijjo tebalikoma babera bamwesiga ekiseera kyonna
akikuma era akugamba nywera
byoyita mu binyiga birumya bikabyo naye ye wali abalindira mukama bulijjo tebalikoma babera bamwesiga ekiseera kyonna
akikuma era akugamba nywera
byoyita mu binyiga birumya bikabyo
naye ye wali byoyita mu binyiga
byoyita mu binyiga birumya bikabyo naye ye wali
byoyita mu binyiga
byoyita mu binyiga
birumya bikabyo
naye ye wali
tulina mu kimanyo
byoyita mu binyiga
birumya bikabyo
naye ye wali